chumba za don wapambe noma uvo
penzi likaze isiwe kama sabuni maji kidogo ikawalojo mama penzi likaze isiwe kama sabuni maji kidogo ikawalojo mama fanya kitu kwa ajili yangu
limwage limwage
fanya mambo kwa ajili yangu
onyeshe onyeshe
unavyoka unavyokata ma unavyoche unavyocheza ma
siri ya nini mtoto kaungwa kaumbika
mahaba mahabuka asalani sweet love faupendeze hanilo alafu na tutoke tulimwage rasi. Unavyokatikia comments unavyonyonga comments unavyokatikia comments unavyonyonga comments unavyokatikia comments unavyonyonga comments unavyokatikia comments wangu mwandani mtunza siri zangu wangu mwandani mtunza siri zangu mabebe basi pepete mabebe basi shongonoi mabebe basi pepete
wakamtapata tabu
mabebe basi shongonoi siri ya nini mtoto kaumbwa kaumbika mahaba mahabuka azalani sweetie tulimwage razi unavyonyonga comments unavyokatikia comments unavyonyonga comments unavyokatikia comments unavyonyonga comments unavyokatikia comments unavyonyonga comments unavyokatikia comments kata kata hasa kata kata hasa kata kata wanya chunavyo kata hasa sambua sambua hasa sambua sambua hasa sambua sambua paka chini we sambua hasa kata kata hasa kata kata hasa kata kata wanya chunavyo kata hasa sambua sambua hasa sambua sambua asa sambua, sambua. Paka chini we sambua.